Jesu onamandla oba nguye owenza konke ngithime thembe kuleso simo enuzoku undlulisa uJesu onamandla Ngoba nguye onowenza konke ngithime thembe kuleso simo enuzokundlulisa mina ngimo
It's a corner.